Kuopoa levo za juu CV yako haina doa unanga hata usipojipodoa haki ya nani walai kesho natangaza ndoa give me that ili tokate kilimilimi woneshe mama woneshe uko na mimi usikaze kiuno kama unacheza makilikili shikilia 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 mpaka chini a rude boy with the big thing big thing of course she's pretty pretty nishopa nishamaru wani mwite kiti kiti wauni
nakapatia vijiti kiti.
Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia, poa, posi, achi. Shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia, poa, posi, achi.
Na, 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 na.
Chini, yeah. Na kama tia kwenye makali, kama tia mpini. Ooh. Na kama vinoti vipo sata kuambia nini. Kazi yako kupika kufona kuatambia mjini. Kuna mda unaenda kama unadondoka. Ooh. Kuna mda na unamzuka la kuna mda na ugopa, yeah. Kuna mda wa michezo la mda ni wa makopa kopa. Love. Kuna mda wa kupangani na kukaa chopa. Sasa nataka kukione chalicho kupa mama. Benzi limeongezeka son mepungukio na drama. Kwa hiyo leo nataka unipe zaidi ulicho nipajana. Nkikumiza na kupoza na ngoma za mawasama. Tuna wasama.
Shikilia, shikilia. Shikilia, 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 poa, posi, achi. Shikilia, 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 poa, posi, achi.
Na, 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 na.